Show me love, I'm fooling you. Nobody can interfere for you. Don't worry, baby boo. On my way, I'm falling for you. Mr. Lover Girl, show me my way. Give it to me, my goodie way. Yeah, you people, me been there. Kiuru kama tondola amenipiga kimola kutwa na mwasa yupo chuu kama dola nyuma kafunga shachula kutwa na muomba mola taka niwe na yeye
sawa sawa
sawa
sawa sawa
kama nanita ye nafsi yangu rashindwa kwake toto nimelizika ye
nikilala na mota ye namuta kama nanita ye nafsi yangu rashindwa penzi kwake nimelizika ye
ananichanganya sana
so mara kwanza ulingoni kutana naye
anabinuka na inama
kama Tyson ninamchapa mawe.
Mr. Lover Girl, show me my way. Give it to me my goodie way.
Yeah, you pay for me bendela. You know kama tondola amenipiga kimora kutwa na mwasa yupo juu kama dola nyuma kafunga chula kutwa na momba mora taka niwe na yeye
sawa sawa
sawa oh yeah yeah
sawa sawa
vile ujinga yeah
sawa sawa
vile ujinga
sawa sawa.
Kim Sound, Kim Sound, Kim Sound, Kim Sound, Kim Sound, Kim Sound.